macho ya wagusi. Staki kuvaa tena nuksi. Kuchit sasa nukta. Tunosha perfume hata nikikuchit ya rufi na nisuta. Post paka wako block. Safi. Kama wana bando wasaidie wifi. Wanajila skona si pepesi kwako. Na wesi umepesi. Me I love no body but you. You and I to see na option. Onesha kama nemo ya weka caption. Watu hato kijificha takuchimba. Kama nemo ya utamlinda.
Honey, ukini nisi weni text. I'm a video call cause I'm here for you. Washa kuna kwa kiku test. Ni post kila time wabureke tu.
Unajua na wala hatuli kwao. Wanajitia kutujua misi ina story zao. Hila za kwetu unajua si wanaweza na wao. Yani ni kutusumbu. Sasa tutenda beach me the sunset. Walike marafiki kwenye engagement. Na kila tukio picha zita husu. Tumugope nani umri unarusu. I'm so proud of you. Let them know that. Look how you're beautiful. Oh my god. Nisi ndo nanza kudet for the first time. Siko late and I'm very glad that you're mine.
Honey, madada wendo nani check. Wambia hapana mi wako tu. Kabisa nimeweka break. Gari me